MAUA Summer
Shaitan boy Nipo na drama boy.
Gani jinsi unavyojua mapenzi lisoma course gani maana unanipatia kishenzi kote nipo pita sijaipendwa kama hivi mapenzi na unipa kicho na kitia uchizi kishape cha kibantu macho kukunjiza I'm proud bele watu unavyovaa unapendeza hivyo vidimpo kwenye mashafi ya chubiza endesha maisha yangu na leseni ya udelivery ese mzuri niko naye nampenda leo kesho na baadaye nalipa mapenzi na ya mapenzi ndo nafanya mpaka leo niko naye
Kaka mzuri niko nae Nampenda leo kesho na badai Ananipa mapenzi Na ya mapenzi Ndo ya nafanya mpaka sasa niko nae
Hiko kivazi na kikuku hapo kwa mpenzi limenoga na zichukuchuku mchuzi juu mbuzi kafia kwa muza supu so what it do And now we hear dreams come true Let by gone be by gone whatever been through
yeah.
I swear to God you ni mkali na una shine And I'm so glad you're mine
Toto mzuri niko nae Na mpenda leo kesho na badai Anani pa mapenzi yo Na yo mapenzi come
I'm coming
baby,
yeah. Mzuri niko nae yeah. Na mpenda leo kesho na badai
wow.
Anani pa mapenzi
yeah.
Na ya mapenzi
wow.
Do ya nafanyi pati sasa niko nae
hey.